Bonga
Music.com.
To separate you with you, I wanna be. I wanna build with you, Nana. With you, Nana. Oh, Nana. Mama wangu yako mchima. Yo, bebe, ni wangu yako mchima, Nana. I wanna die for you. Muchimangwa kwa honey baby, it's for you. I wanna die for you. Muchimangwa kwa honey baby, it's for you. I wanna die for you. I wanna die for you. I wanna die for you.
Softy, softy, kahabe di mdo. Tabo. Gechinge tulinge separate.
Yes.
Tupo taitinge flag ya paleti.
Yes, sir.
Ya ize mungu anazangio sena seti. Kuna oku muchima kwa sokolo kagegeti.
Tabo.
Ya kupano we mgalishingi ndundu. Kutuwa mano wengeme yali muchindundu. Mutimanja kwa wela.
Yes.
Kani keza ngazela. Yes. Muntanga wako wela. Wana kukusa ngazela.
Hey.
I wanna be your commando.
Yo
sena na osaka babe me ya kendo. Without fear kesh tukumenge kendo. Cause love ya ukura ne kechi ya ukembo so.
Sinifuna to separate you with you. I wanna be. I wanna build with you, Nana.
Yes, sir.
With you, Nana. Mama wangu yako mchima. Yo bebe ni wangu yako mchima, Nana. I wanna die for you. Mchima nguwa kuhane baby, it's for you. I wanna die for you. Mchima nguwa kuhane baby, it's for you. I wanna die 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 for you.
Kusakupuma baby pilu mwai ni kungalesi. Baba muba kuchamile konona ni ikalesi. Kwa beauty ni bunde matolobo upanezi. Ni kashwela kukupua noti kulini katesi. Kagyolo kaka ne kaka isela mesi chesi. Kanifadila tonekele litesika. Neni kashwezi so fanika nyezi na. Neni kayezika nekakamezi Kosio mamana anisava nomo. Kulini pile tiripu kia hao milomo. Kagyolo kakozo inge wopisi meka. Stepu wakaza maya ka inge kaka breaka.
Sinifuna to separate you with you, I wanna be. I wanna be with you, Nana. With you, Nana.
Oh, Nana.
Mama wangu yako mchima. Yo bebe ni wangu yako mchima, Nana. I wanna die for you. Mchima nguwa kuhane baby, it's for you. I wanna die for you. Muchima nguwa kuhane baby, it's for you.
As usual.
I wanna die for you.
Chila somoga.
I wanna die for you.
Chekai.
I wanna die for
Double.
You.
Double, jam this, jam this.
I wanna
die you can call me. Muchima mukachi wa kupinda mapuapu.
Mapuapu.
Mawoku wa wanda mina kuhotinga tuatu. Nakula matala mate semu gambatu.
Semu gambatu.
I'll fight for you kukuzungi la kwandu.
Sondai.
Forget about him ukanya kwe. Location ni hanji kanguizenga miwule kwe.
Wule
Take it easy, you make my mind busy.
Yes.
Wakie muchima na kuchina makezi.
So.
Yuwe kuna huli chenge nene. We are similar michima yuwe ya lifwane. Numba damage ya minefangu kaikane. Yuwe nupachilua mi muchima nguwa kuhane. Double! Yes!
Sinifuna to separate you with you, I wanna be. I wanna build with you, Nana. With you, Nana.
Oh, Nana.
Mama wangu yako mchima. Yo bebe ni wangu yako mchima, Nana. I wanna die for you. Mchima nguwa kuhane baby, it's for you. I wanna die for you. Mchima nguwa kuhane baby, it's for you. I wanna die 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 for you. Do you really know? Do you really know? You are the only one.
Yeah, my love akufanangana. Tabo.
I wanna let you know.
Wala kukuseza te.
I wanna let you know.
Yami kukuzanga te.
I wanna let you know.
Yakwate. Let's go.
Classic Records.
Download it at bongamusic.com. Download